You're listening to The Sound.
This is the Citizen Justice Network program in partnership with the South African Human Rights Commission. We train community paralegals to become radio journalists and help them develop stories on social justice issues in underreported areas. We work with more than 15 community advice offices and community radio stations across the country. Get to know us better by simply logging on to www.citizenjusticenetwork.org or facebook.com/Citizen Justice Network.
Aona nete fetanye no le nano le na le tlisetswa ka motlotlo ka tsebedisano mmoho le Hope FM University of Witwatersrand in Wits University wana mumabedi wa ka South African Independent Human Rights Advocacy Group hammoho le ya South African Human Rights Commissioner Innocent wa molo ya ku dumedisa ngwaneso motsere ngwa letsatsila ka jeno phetsa buti
ke phetsa hlaxmed le kae
nati fela ngwaneso mo nati fela.
Yes, sir.
Moshana ntate bekeng ya ho feta hle go ile ga sebetsa ka kwalo me o ka hopotsa mmamedi ka tseditsa ditaba tse ho ile ngwa sejetswa ka tsona letsatsinga ka pa bekeng ya ho feta me ka ndito ka feta ditaba tse ga sebetsang ka tsona letsatsila ka jeno.
Ke nke na go na pele ke dumedise ba mmamedi malapeng. Last week re ile ga bua ka taba ya metsi, water crisis in Mfuleni. Mo ile go re ile ga shebana le mathata yo batho ba tobaneng le ona malapeng. Me jwala ka hakile ka hlalosa hore South African Human Rights Commission ke a commission kapa an organization e loreng e shebane le gatello ya ditokelo tsa batho. So now re ile ga utlwa di voice note tseo ba mamedi ba ileng ba di mamela bekeng e fetileng mo e loreng one of the sisters e leng motswadi e le a business woman o ile a hlalosa hore metsi ha le siko business ya e affect ya jwang lore motswadi wa hae hayo o affect ya jwang le student se ileng sa bua mme ho ile wa bana le a voice note e ileng ya dula pelong ya ka ya ntatana re ha bana metsi and it's been for days come on ka motseng wa Everton. So now letsatsing la ka sheko santsane re khutlile hape re tlo bua ka taba enana ya metsi mme re teba tsatsing la ka sheko re sheba maphelo a batho re ona ameha jwang bothateng bona ba metsi mme re sheba hape le taba ya di sewages hore batho ha e kwana ba ditse ba ka hore ke di sewage
sewage ka simane ba ke sewage.
So now ke batla ba mamedi ba ele hloko hore metsi ke one of the most important substances lefatsheng mme ka metsi go wa sebedisa hore re phehe re hlatswe mmele ya rona re hlatswe diaparo re kolomake mme re nnisetse le di ditholwana tse ile reng re dijetse malapeng a
rona le dijalo tsa rona malapeng mane.
Yes, mme happen thwengwe e ke batlang we hlalosa ke hore metsi jwala ka ha le bohlokwa tjena. Ho bohlokwa hore whatever e re sebedisang kapa e o re etsang ka metsi re sebedise metsi a ile reng a hlokile. So tsatsing la ka sheko re tlo bua ka yona taba tsena tsa metsi le taba tsa di shogishi hore masipala wa rona jwale ka ha o tlisitswe taba ya hore o bankrupt ke eng ntho e le reng ba e etsa mme re na le one of the representatives tse re tlo mo tlisang monana mohaleng a tlo re hlalosetsa hantle hore taba ena na e sebetsa jwang mme ke eng se lo reng ba se etsa o etsa bonnete ba hore community tsa rona di bolokehi.
Bele tsatsi la ka jeno le nna ke dutse tjena motšhini wa ka ko o butse mona ke shebile wena ngwana mme websiteng ya masipala mo teng ke shebile ka nnete boikarabelo ba metsi a lekwa mo teng wena ngwaneso o fumana hore metsi a lekwa ka nnete ke tshebeletso e le hore ka nnete wena ngwana mme o ifumana masipaleng wa Mfuleni local municipality moo o ikarabelang ka o etsa bonnete ba hore o fepele setšhaba ka metsi a hlwekileng ditaba tsa dikgwedikgwere hore di sebetse masipaleng wa Mfuleni mme sebaka sena kapa mabedi wa ka lekala lena walifumana kama ne ka NW7 Vanderbilt Park mo le fa pa le na hle mabedi wa ka le le fa pa le lo re ka ndite he lena le meralo e fa pa ne lo re ka ndite le arotswe ka yona kapa dikotwana tseo di arotswe nga ka yona metse ditsa dithotse ga di bona nkwane ngwanambe re bona sepio kapa purpose ya maspala ona re bona function tsebetso le maikemisetso maintaining ya le fa pa le na ka ofela lona la metsi a lekwa meletsa tila ka jeno pele wena ngwaneso re le baka mane ka honyeo ka mane ka mo MD wa metsi a lekwa ba ke sa letsa tila ka jeno re ukwe ka ndito re ka be na ba mamedi bona letsa tila ka jeno wena ngwaneso ba rengi hore ha re buisana kwa le mohlompi wa rona e be re ka ndite le yena ona le a background ya ditaba tselo re ka ndite di bua ke ba mamedi ntate thaile khotso dumela.
Ya
le bua mohlompi waka ka pelinyana fela ntate wa ka hle ke kopa o re fe botata ba hao ba metsi o re fe botata ba surichi ka sebokeng ka mo le nako o ile e bile ntelele ka te mo hlokile ditabona le mo bona le motho ya metse masipala ya mametse na go nya ona jwadi
ntate wa ka e sa ntwa ka di four e phone la masipala go tsira lena le ngwini ke ba kopa o ba tlo mblokolela mona because ne ne ho le di five di tletse ka ofela le motho tso wa ona ke ntse ke kopa makhelo a hore ntse go mpe ke dule ha ha ne ke atle tse ja gete ntse tlo ka mong gona ke na le ngwana monyanyana mo lala teng ha ke tsebe bona ha ka kula ke se bona ke bona ke ntse jwa because le nna self ya nga affect that
me kana reference number ya hao ke reference number mang
426746
mhm ke ntsha yenu jwale
Hai ke ona ya
na ke yes yes ke shebile ke na epete hape
426
mhm
746
me ka nete senta te tile o ka kopa o re nka nete mo yemedi wa masipala na go nya ona jwale a mabetsi nka nete ka botata bona bona le bona
tata ba
yes ko go ka bua le yena o mametse ha yo ka kwa lo maga o mametse ma le nteng
e ya tsaka o ma nete go twa ka di four ke tlhaletse ke ba le letse ba tsela fa ka di empty promises ke ma obane ana ma obane ba fane ka empty promises go batla fitla ka kwa le hona ke ne ntse ke ba le letse ke tonne mahlo ke itse ha ona rata ha ona ra se di sing o bona ke fa o mela di photo ona o tsala ka ga
yes ke le buile ke le buile ho lo fela ntate tayele thank you pa mama medu waka ke taba yelo re ka nnete re lakatsa gore moyemedi wa masipala tsatsi la ka jeno e re ha bua le rona kwano e be le re ka nnete mama medu waka hle o bua a ukwile gore ka be setšhaba se reng ka tsebetso ya bona jwalo ka masipala mme a re hlalosetsa pelo e ka be na bothata bo leng teng ke bofenga zone 10 madi le teng ngwana ngwana mehla o buile le bothata bo ntse bo tshwana le bantate thaele mo teng mme ka nnete ngwaneso hle le yena bile le mathata mme re ukwena fela ka pele nyana fela
ebe
ke pitse ka mo ha o me wa ka o pitse
a ke pitse ntato wa ka
ke a le bua mmehle a go re fedi taba ka pele nyana hle botata kana ke bofinga masipala o fihlile maobane jwalo ka ba ile ba re tshepisa
ha a fihla ntato wa ka go sendetse message go tsa ka ha ba fihla jwale a tletse a matha le ka mane ka munyako wa dine go mo jwala
Me mme wa ka mo MD wa masipala ka rulo nyametsi a le kwa o mametsi se le mo yana ko nya ona jwa le ke kopa o buisane le yena ha yo ka mona ka gaso ngwana jwa le maramadu tinteng ka ntorong o mametsi mme ke kopa o bue le yena mme wa ka ka maemo e le re ka ndito o shabane le ona o dutsi le ona na ko nya ona jwa le
okay ntate eh ntate hle ke ya kopa ke kopa thuso because metsi a tsetse jarete ka ofela ha re kgone lo se tsana matila la kitchen ha ke kgone ke tlatswa washing ke rata ya ka e ka mane metsi a tsetse ha hona mogotsa ma yang teng ke ya kopa ho nkga ka jarete ke ditsintsi fela
reference number ya hao kana wena mme wa ka ke reference number mang
ke 40
427 mhm
ke ngotse ntho mbuke
alright reference number ya hao ke 427580
eh ke ona ntate
ke le bua mme wa ka thank you
ke le bua mina ntate wa ka
amen mme mo mabedi metso tswe mashume a mabedi le metso me raro ka mo rao ra ya pele
yes Saxman
yes,
ke ile ka etsa research mme ka thola hore le fapalena la metsi a lekwa ba hlalosa ka hore ke a water service authority entity
yes
for Emfuleni local municipality me yona e hlokometse taba tsa metsi water and sanitation ka ha go masipala so now ha re sheba di taba tsa history ka taba ena ya pollution, because ntwana ka ofela ke pollution.
Yes.
So now we found out that ka 2018 hona le organization e ile ya fitla mona motseng wa Emfuleni e bitswang ka hore ke organization undoing tax abuse outer ailing ya bitsa South African Human Rights Commission ho ordera taba ya tsona tsena. But ha re tshware ntate ka mo rutlo re ntate o reng
monga di gatebe dumela khotso
ke khotso le ga emre
re bulukwe ke mo rena wa mahodi mo mohlomphei waka e ka be wena o bulukwe ke mo hau
ke mo hau fela gabane.
Amen, amen, amen. Mohlomphei waka hle re ya leboa hape letsatsi lena la ka jeno bakeng sa nako o yentseng o ka buisana le rona isita le mo mamedi lapeng. Mme ke a tshepa wena mohlomphei waka hle pele ka nnete o ka buisana le moloi ka kwalo tsatsi la ka jeno gore o buile ba mamedi ba babedi be le gore ka nnete re buile le bona tsatsing lena la ka jeno.
Yo gabane wa tseba e ri ke qale ka o dumedisa ba mamedi ba hao.
Yes sir.
Empa ke bile le phepetso itseng man. Ha le founa ne ntse ke le tseleng jwale ha ke a gona gore ke mamele tletlebo tsa ba mamedi mara ke nahana di tsamaisana le tletlebo tse leng gore ntse re ya ke dithola hona mona ofising. Le hona jalo ha re bua tjena ke mona metsi ya lekwa. So ne ke batla ba haufinyana le bona e re ha ke fana ka dikarabo ke kgone go bua from a point e leng gore ke kgona go fana ka karabo tse phetaetseng.
Alright. E re ke o fe fela di-reference number tse pedi fela wena mohlomphei wa ka e nngwe ya di-reference number tse pedi ka kwalo tse teng o motšhini wa ka kuona mona monnena o kile iPad ya ka wena monga di gatebe fela he ke dutse fela yona nakong ya ona jwale. Ya pele ke number 1060 zone 10 extension 1.
Yes
sir. And then reference number ya teng ke 427.
Re ke tse tsena ka tlhinyana mara. So ke 1060 zone 10 extension 1.
And then reference number ya teng ke 427.
427
580.
580. Okay.
And then ya bobedi ke nam kamani ka Sebokeng zone 17. And then house number ya teng ka mono ke house number 6188.
Okay.
1 zone 17.
61881 zone 17.
Yes, okay. And then reference number ya teng ke 426. 746.
746. Mathata ke eng ka mo ho tsona dilipedi?
Ke surichi ditletse jarete wana mohlomphei waka.
All right, ha hona mathata gabane. Ke tshepa ena ya zone 7 ile ka 17 ile ka mpha yona.
Ya zone 17 ke ile ka ofa yona mohlomphei ka ndita ha ba ya fihla ho hang.
All right, ha ina mathata mre na ke ile ka bua le bona ba ile ba jetsa hore bana le challenge tse itseng ka mo. Only thing go se go kele wena go fe hantle gore o etsahala but ke tla etsa follow up hape ke tshepa gore mathata a bona a tla le ka gore a lokiswe ba kgone go sebetsa ka mona.
Wo right ke o lesella go moramolo ina go nya ona jwa lekeno ka kwana
ntate gatebele ka
khotso le ka emret
re teng
ntate bloe.
Yes sir. So now ke na le diputso tse mmalwanyana tse ke hlokang go botsa tsona gore re tle re kgone o tswela pele tsatsing la ka sheko.
Okay.
Me, one of the questions ke hore one of your operational or one of your operation section purposes gore le operate me le maintain existing water and sanitation infrastructures mona hona mona motseng wa gona wa Emfuleni. So now jwala ka mathata sa hlaile tjena ka pa ba mamedi ba se ba hlaisitse ditletlebo tsa bona le gona re ile rang ka bohato ba hore re investigate go hantle hantle ho etsalang and we have spotted a number of disastrous infrastructures especially mo zone 6 hona le pleke engwe ba re ke ghetto mo how fit up ke ghetto mo hona le shoreshi engwe e logeng e hlatsitse ka tsile makatsa mo memonko o tswa mo ha o monate. So we want to understand what are the challenges in fixing these infrastructures.
All right, ntate Moloi.
ke tshepa hore le keta pele ya ka ho be ke ka rabellang ho bona sa ba tsile ka magetlo mo lape. Phepetso tse leng hore le a di hlaisa ke phepetso tse leng hore ba lona ba mphato be le sebetsang le bona ba ile na ba di hlaisa. I've been in one of the shows in Tatemosa May we're discussing the very same issue. But enyele o tlang ka yona this time around is to talk to the element ya maintenance. Yes. That is not happening. You are right to say maintenance should be happening. But unfortunately, given my emo elong hore masipala wa emfuleni itholele ka hara ona, taba tsena tsa di maintenance, it has turned into something elong hore re ka ibitsa ke luxury. Right now we are dealing with a problem ha hlaha. It means if ke thola report no kena ya hore siwa ya ya overflow itswa ka ga ditlo ya nne a itse ka pa hanta te mamma tsami le thini e tlwe mo e mathele mo ilo unblocker siwa. You understand? So these blockages are happening at such an alarming rate, it's impossible for the very same teams hore di gone go tlwa dilo maintainer infrastructure kae le kae plekentse di nyaetsa hala maintenance infrastructure ntatemolodi. But unfortunately ka rama question a rona we dealing with more blockages of feta taba ya maintenance. But nthongwe hape e contributing to taba ena ya hore maintenance o thola o etsala ka feta gale ka segahla se tshwanetseng ke taba hore masipala o na le challenge ya matlotlo. So now to maintain an infrastructure needs chelete. And you find hore chelete ena e investiwa on the immediate action e leng hore e tlo thusa baagi. Jwalo ka baagi ba ba tse se ke dithotse kgolo tsena tse pedi. Ntho e tlo etsagala mo ko go tlo fitlhiwa ho investigatewe re tlo thola hore pipe maybe tlhoka ho replaceiwa then it's gonna happen. Right? But issue tsa maintenance di tla ka morao but given maemo e leng gore masipala o ka ra ona right now the only thing e immediate e tlo thusang batho e kgonang go sebetsa ke yona tabe ya go dilo tsa di-blockages.
Go na le organization e nngwe e bitswang ka gore ke Save the Vaal Environment. Ba ile ba issue a statement sa bona mme statementeng sa bona ba ile ba confirma gore Sebokeng go na le a treatment plant e sa kang ya treatwa for waste water since ile ya senywa ka May ka 2018. Mme ho na le engwe logeng masipala o ne ntse o sebedisana le ona. O sebetsana le ona hona jwale mme ile ya interruptwa ke community protest. Ana ho na le setho se o se tsebang kapa le se tsebang ka yona taba ena.
Wena mongha di gatebe hle phephi ha nyenyana nyana fela ho ra qoqotho lwena moramolo ike kopa fela ka pele nyana fela ka motsotsunyana o le mong fela anka mathama benkeleng a merits bo ka hatela pele. Thank you. Ha Simonu Mamedi wa sebeletso ya 103 ya Hope FM connecting communities a mitsutsu ha we sheba e mashume a mabedi le betsume hlano pele ho ra yani ya bubedi. Me le tsatsing lena la ka jeno hle jwalo ka ile la bubedi wena Mamedi wa tsiba ho ka lena no lena o le tlisetswa ka motsutsu ki University ya Witwatersrand ha moho le South African Independent Advocacy Group ha moho wena Mamedi waka lea South African Human Rights a commissioner me ka morao mona fela he re atela pele le mong ha di chuchi khatebotswa ka metsi a lekwa masipaleng wa Emfuleni.
This is the Citizen Justice Network program in partnership with the South African Human Rights Commission. We train community paralegals to become radio journalists and help them develop stories on social justice issues in underreported areas. We work with more than 15 community advice offices and community radio stations across the country. Get to know us better by simply logging on to www.citizenjusticenetwork.org or facebook.com/citizenjusticenetwork.
Ha Simono hle Mamedi wa ka re hatela pele tsatsing la ka jeno mong ha di gatebe o ntso le teng wa neso
Moren
ha ke le boemo hlomphe wa ka mme re hatela pele re a sebetsa bana mong ha di gatebe motsheding wa letsatsi la ka jeno ka karabo ya putso yane e lore ka nnete mong ha di moloi wile a e botsa ka kwano.
All right ke le boemo nyetla hape kutlwe ntate moloi a bua ka taba ya sewer treatment plant. Ishu nyeo ya sewer treatment plant kutla menshena di plant zepe empa he rena le plant e lengwe fela ke Sebokeng Water Care Works ne ke ya ne o itholang ka Golden Highway ka mali pela zone 21 kare
yes
so ntho e tsahala mo go re plant e o ha hona mohlang ila ka stop out sedetsa ntate molodi what happens go hore ke plant e ka di khwe khwe re ho tswa motseng wa Sebokeng ho tswa motseng wa Everton ke balla le emeng e bapileng le Everton plant eo e ka le dikgwegwegwege ho tswa ho tse ding tsa metsana ya City of Johannesburg jwalo ka bo Orange Farm right so plant eo sa le ntse le operationale ntho e etsahalang hona jwale fela ke hore ho increase-wa capacity ya plant so that e kgone ho dealer the supply e leng hore ya e thola ya dikgwegwegwege so now plant ha hona mohlang ila ka ema fela e ntse sebetsa le hona jwale e ntse sebetsa e ntse tsa mosebetsi wa ona hantle e kgona ho treat-a dikgwegwegwege e qhalle metsi e leng gore a meet-a South African Bureau of Standards ka ga noka e mo haufinyana a o fitlhela ke nakwana balariwa so plant is fully operational e ntse sebetsa hantle e etsa mosebetsi wa ona ka makgetho a magolo
so taba ya gore ile ya disruptwa ke community protests yona ha le tsebe
re a itseba morena taba di protests tse ne di etsa hala moo ha di disrupt the operation ya plant
okay
issue etsa hala gore there are development states hala moo planting so now you find gore di protest hangata ha di sahella mabapi le taba ya mosebetsi
Hey.
Right? So now, in as much as there are disruptions, who disrupt what the project itself, meaning me aho eme chele ibo na mo inse auwa di mojuli sense di yeswa mo nuno. But plant yo na haona mo saeta yemang, ita mele itu le operate because haeka ema fela. Vali ena ka ufela eka tala di kwe kwe. Hoso mo nan limen ho uliteng, ho kadula ho na le overflow e zahala. So plant cannot afford hore iska sedisa at all. Mosomo ngutene ba gisega ho yona bana ba Save the Vale Environment ine le taba ya pump station ke tsona tse leng gore la e ka ba le bofokodi pump station tse ding tse di kgona ho pompela mane maitsiba ka plant yona tsa mmedi le operator 24/7
okay so now last question ke batla go botsa tabeng ena ya metsi
hore
hona le statement se ileng sa releasewa ke municipality hore water supply e tlo rejizuwa ka 20%. So
mohlomong
from your side or from your position, can you please tell us hore e ka ba se se bolelang hobane batho ba skeptical ba tsebo hore metsi a tlo kwalwa for every month or every week or ka ka tsela ya mofuta o jwang.
All right, ntate Moloi, re qale re hlakisa. Ke tshepa mo statement seo ne se hlaha ho board ya rona e leng Rainwater Board, right?
Yes.
Rona re le masipala, re reka metsi ho tswa ho Rainwater. As everyone knows, ho na le di challenges between Emfuleni and Rainwater Board in terms of payment for a service provided. In this regard, re bua ka taba ya metsi. Right? So now, like any other transaction between motho a rekisang le a rekang, ka lebaka la gore ho na le ntho ena e reng metsi is a basic human right. Right? There's no way Rainwater kapa Emfuleni e tlo reng ke tlo kwalla baahi metsi at all because ha ba mpatale tjhelete ya metsi ao. So now that's what Rainwater is doing. They are reducing supply to Emfuleni by 20% as a credit control measure. Why understand that, Mlodi?
Yes.
So yes, the statement situile, but now iring humo ahiwa Emfuleni as a recipient of that service that is no longer 100%. It's 20% less. This is what it means in actual terms. Humo tuelu ngurututu Sebokeng le Everton. Umuntu wa Sebokeng le Everton because of the fact that line e tswang le tamong la Rainwater e yang makweshining ao amabedi ke buang ka ona
e direct ho tsho re ha hona mo nan le storage ha hona le tangwana mo ile gore metsi a tswa rain water a ba dula ka ga le tangwana be le hona a yang ho batho.
Okay,
so it's a direct feed, right? So the minute o reduce ka 20% ke molo mo tlo thola gore batho ba dula mo lakeside bo site tsane tsa bomkhelele Everton North jwalo zone 10 extension 3 I know le yona is affected hangata ha over le the reduction ke mona mo ile ngore betsi ha a tlo tswa ka segahla se tloileng ha a tlo tswa ka pressure enough. Some of these people ba di experience ke buileng ka tsone ke molo mo ile ngore they are going to experience ntwe re bitsang ke a total water shutdown mara e tla ya ka matsatsi jwalo it depends hore ka ga le tangwana la rent water hona le metsi a makae.
A
ke tsebe ya utlwahala na?
No, ya utlwahala.
That very same dam in the supplier, that same reservoir ke buang ka yona, e supplier se bokeng Leverton. E supplier hape Fanabil Park bophelong le metse mabapi. But ka baka la hore Fanabil Park ho na le matamo mo e leng hore metsi ana ha a tlhoa mane rain water a dula teng, a dula ka matamo mpele. So bosiu ha batho ba sa sebedise metsi, letamo le tlo recharge. Again, motse a re sebedisa metsi normale e ka re ha hona letholetsa haitseng but bottom line gore all of us re tlo affectwa ke yona 20% eo batho ba ileng gore ha ba tlo e feela severely ke batho ba ileng gore ba di low lying areas gore ke batho ba ka reng ba ka skoting hanyane o sheba di zones tse tshwanang le bo zone 17 o sheba di zones tse tshwanang le bo zone 10 extension 1 le 2 mohlomong bo zone 13 jwalo ke batho ba ileng gore ba fatshinyana ha o ba sheba o ba bapisa le batho ba lakeside. Wa utlwisisa samre?
Yes,
so that's how it's going to affect batho ba rona tabena ya 20%. But taba ko hore majoro wa rona phethahatso e leng tate Gift Merani o na sa qalelletse ho bula dipuisano le bana ba rainwater. To say, how do we make sure hore batho ba lekwa ba ja Christmas e monate ba na le metsi? So those talks are still ongoing. Mohlomong mohlang hudula mfatshe hape in as much as reduction is in way at 20% go tla bo unlock wa that reduction nthongolongwe go tlela striding but wa bohlokwa hlokwa mona morena gore tsena tsohle di unnecessary ha di batlei ha ga tlamea lo di bona.
Yeah.
But solution engwe e tlamehang ho tswa ho masipala e betso le ba ahi ba emfuleng gore ha di tshebeletso di patalolwe.
Yes.
So that we don't experience such challenges because how to la we sheba e hutlela tabeng ya ditshelete mo rena gore masipala o hloleya ho patala rent water. Go ba ne masipala hloleya ho patala rent water go ba ne masipala o collecta 15% ho metsi a fanang ka ona 100% ka ga sebokeng. Wa utlwisisa mo rena?
Yes sir.
Hey, so these are uncomfortable truths tse long hore at times tlamile di bueye ri chebe hore bonnete mbata in as much as metsiana ke wa thola every day. Bottom line gore ha e remanded ha ke hopole ke ntsha bokana towards that service even when I afford to do it.
Fela hona le taba engwe ke batlang fela o e botsa santsana go tlo lokolla ona jwale hore from your side ana huna le communication because batho ba rona ba lla ka hore ha huna communication hore ba tsebise hore ka tsatsi le itseng metsi a tlokwalwa kapa e re eng e itseng le tsebe hore metsi a tlokwalwa jwala ka ha re bona Eskom e ntsha di notice hore le tsebeng hore ka date e itseng kana komang metsi a tla ba le siko e re entseng.
Alright, Ntate Moloi, monate go re bua le motho e leng gore directly ke ena ntshang these notices in most cases. Di a tswa di-notice mo o tholang gore notice e late go feta boemo bo ka ga lequation. Let's say metsi a kwale ya gona jwalo bane pipe e thubeile. In as much as re ka ntsha communication e tlo gore pipe e thubeile sentse le sena metsi empa thimi e mane fatshe sentse e sebetsa le bothata bo.
Okay.
So o file lebaka le gore go etsagala eng kae jwang, right?
Yes.
Then o tlo ba le tsena tse e leng gore o thola e le taba gore motlakase o ile Sonland Park. Sonland Park ke mona mo matamoana a rent water magolo a leng teng mo e leng gore a re fepela metsi jwalo ka sebokeng le Everton le Fanabil Park, right? Mm-hmm. So ha o etsagala ntho e jwalo ke emergency. Ha e le emergency notice e tlo tswa, yes, o tlo e thola lesedinyaneng la Facebook, o tlo e thola ile di-radio stationeng. So now, as to how it's a radio station in Yabadua, but what is it? That's another issue.
Na so ka ifihla ntate like radio stationing ena seketshon na radio stationing ena ka data so ka ifihla
o tsho rona le like mrena ntho tsena di etsa ha le wena ha o le moyetsa ra hanga ka kehle ke difitisi le mrena moloi ka mo se ke le hantle le wena ke na le nomogo tsa hao ha ke satlaisa ho ntate mabuya fela se ke tlo romella mang le mang e ke tsebang hore o moyeng ka nako eno lona se le tla tselana thupa ka mogao hore monna ke ba dile pele o e signela ga ke tsebe le sebetsa jwa marache yona e tla feta ke tla e fetisa go monate ka go ngweleditse re le moyeng le ba mamedi ba utlwile o ipileditse yona ke tla o neletsa yona but re a dintsha morena re a dikenya di a kena lesedinyaneng la rona la Facebook di kene di WhatsApp-ong di circulate-we mo questioning the only challenge kore sometimes e tswa jwalo e le gore boemo on the ground already metse sentsale seo so it comes across as if you are not informed ka nako go na le tse e leng gore di planned tsena tse planned 2 days before ke ehle ke ntse notice gore tseba ka tsatsi le itseng o tloge metsi o bokeletse metsi ga tlo ba sio tlwa ka awara ena o fitlhela ka awara ena but tsena tsa di-emergency ke tsona tse e leng gore communication ya teng e tla ka morago boemo on the ground sentse bo tšhentšhile
no ntate gatebe re le buile
go lebuile nna ntate moloi le ntate ka mo lenaneo le monate bo ntate
mongatsitšhutši re lebila golo fela tle re lwanele fela ka mane tle re lwanele ka seboke ntate gatebe
ya no ke kgetho la boraro jwalo o nshapela yona ke tlo etsa sure gore ga ke tle moye next time ke sa loka
ke a leboa mohlomphei waka
more
mamedi wa ka metsotso e le shome le metso be ka itsidiso le shome le metso a ehlakotsa rena le shome le motso le mong o tshotsona hlakotsa shome le motso o le mong a pele hora ya li ya bobedi mo ten repetelanga le moramolo ika kwa no tsatsing la ka jeno miri ukwile wana mamedi wa tsebeletswe na hore ka nnete ka mane ka emfuleni hore ka be ka nnete ho nka ntseba ka go finge ka be wena jolo ka mamedi he le tsatsing la ka jeno ka tsela kule ditaba tsena ka yona ka tsela o kuleng wena mamedi wa ka moyemedi ha fana ka ditaba wena o ikutlwa jwang o 072-839-0427
ya Saxmet ka di 26 September 2018 hona le organization ena e bitswang ka gore ke Organization Undoing Tax Abuse OUTA ile ya bitsa South African Human Rights Commission hore entse order ya intervention
yes
hore ho tlo ho gone ho thusahala hore masipala wa rona o gone ho thusahala in terms of finances tsa hona mona Emfuleni local municipality mme ile ya labela kapa ya declare masipala ona wa rona as a human rights disaster so ke di ntho tse le reng re tobane le tsona because ha re sheba siteng la molao ha re sheba section 24 of the constitution of South Africa e hlalosa taba tsa hore everyone has the right to an environment that is not detrimental to his or her well-being so e hlalosa taba tsa hore motho ya mong le mong o tshwanela hore a dule sebakeng se loreng se hlokile ka mehla so you can just imagine hore bontate kapa ba mamedi kapa bomme ba ile go ba phone ile kapa ba tlisa ditletlebo tsa bona hore di sewage tsena na di ka di jageteng tsa bona ha ba gone ya ka kitcheneng because hona le a bad smell bo thata ba ba tobaneng le bona bo violate di rights tsa bona because this right eling section 24 ya constitution if violated ho ba ne ba phila ka tlase bo emo bo ile go motho ha tshwanela o phila ka go bona so now ke di ntho tse loreng ba ka ditlaleya lefapheng lang la rona la South African Human Rights Commission hore nna ke na le bothata bo bokana kapa ke na le bothata bo tjena mme ke ka lebaka la masipala hatle e se le magetlo a mararo jwale ntse ke founa sebile ke na le di serial number tsena tse bang romellang tsona but ha hona letho le etsahalang so momamedi a ka ikopanya le rona mane
le
ka pen la rona la Facebook eleng South African Human Rights Commission kapa akaletsetsa nna hobane nna ke tlo o linka le yona ebile ke na le di forum tse lo reng ka o tlatsetsa tsona hore re tle re gone o kenya complaint ya hao humane ho South African Human Rights Commission.
Mm.
Me mo mamedi waka metso tso e robedi ya pele ho ra yani ya bobedi ya mo re kwalanga teng hlele tsatsila ka jeno le mora wa ha moloi ka kwano botata ba suwija ya LM Fuleni local municipality ha ho bonolo ho ra rolle ha ho bonolo re e ka ra rolle ha ba sebedisa 110 mm pipes ba jenge tsa main holes ipotsa fela re pipe tseno a ditjara matlo a makai me mo thengwe le mo go tsebola itsa ona ke tebo ho ngwana mme re ka nete ona le botata ba dipipe a tse sebediswanga ke masipala le dipipe tsa 110 mm me ka nete moshana ntate tjwa lo ka sibuhudi nke ke be ka o bolela boholo ba pipe tse no re ka be ke boholo ba pipe e ka e ha boli a tjwalo
ya report ong engwe ri leng ga ifumana ke hore ba sebedisa di 50 milliliters so that is why ne ke botsa ntate Gatebe hore ka mona ka sebukeng hona le tanka ile reng ho thuwe ile ya disruptua ke community protest mme ke rata ho eletsa le ba mamedi mahaye hore ha le bona ntho e sa etsa hali ska yang la lo senya then la tla o rona le tlo complain hore batho bana se re sentse jwale nthwana na kina ha isa sebetse ha re hane ho protesta ke right ya batho gore ba etse jwalo empa ba seke ba senya hona le ditsela tsa gore batho ba kgone ho protesta ka tsela e nepahetseng but ha le protesta le seke la senya because sometimes o thola batho ba llela go metsi a kwetswe ke bane se ba lo kwala tsela
ba
chisitse mataere ba dia di stop sign ho sane ha ngwana sa chisitswe mo ba
khutla hape ke bona hape
hore masipala wa rona o re etsetse next hona le di accident tse ngata mona tse etsalang ba lebetse gore ke bona ba ne ba dia di stop sign motho o qetelletse a chaser jena because le di le stop sign so le lona le na le boikagabello bo tshwantseng gore le boetse mme boikagabello bona responsibility bo tshwantseng gore le bonke ke gore le hlokomele dintho tseo le nang le tsone and then ha le complain le sebedise ditsela tse ding
mecha ene pa itseng
me ke a thaba Flaxmed because ho sona le lenaneo lena la rona batho ba gona ho thusa hala ka lenaneo lena la rona re gomelle melaitsa rona re tla addressa ditaba tsena ka tsela ene pa hetseng
metsotso e mehlano pele ho hora yani ya bobedi e lo re ka nnete mamedi wa ka hle re ya kwala le moramoloi ka kwalo letsatsing lena la ka jeno letsatsing lena le letle ha kana kana re ya kwala ka kwalo he me jwalo ka ha re kwala tjena letsatsing lena hle ke batla ho lata pina e monate a holo fela e be ka nnete wana mamedi ka pake tlatsama ka pina ena wana moramoloi ya ko lokolla ka yona kwano ba ke tsa ditlhatse batsi ha mo mamedi a hloka ba ke tsa ka buisana le wena ngwaneso e ka be ka nnete o fumana jwang o fumana kae
mo mamedi a ka mfumana mane leqephela gona la Facebook ke South African Independent Human Rights Advocacy Group.
Yes,
South African Independent Human Rights Advocacy Group ka re sendela fela message mo me re tla o araba kapa mo mamedi a ka ntshwa ga mohaleng wa ka ke 067-612-8994 kapa akantshwa ga mane ho WhatsApp ke 062-096-3025 062-096-3025
Mme mamedi wa ka hle o tla fumana ntate moloi mono jwalo ka ona dinomoro tjena mamedi ha se ore o tshwanetse o letsetsa ntate moloi mona o kopa ditšhelete o na le batho ba kopang ditšhelete ke fumane batho ba letsetsa ba re tlakotsa ba mamedi bao ba nkopana le nna ditšhelete ka mona jwale he ke tla e kgalemela eno pele ke e tswanga kwa lotsatsi la ka jwale momamedi a letse nomorong eno a o romelele molaetsa ha a tlhoka thuso e le ka nnete e se momamedi ka nnete a rata o tlo jwetsa ka ntswe la gago kapa momamedi ngwana mme a sa batlo etsa dintho tse nepahetseng ga se dintho tse ntle tseno
mme ho na le bamamedi ba bang le bona ere ga ba mfounela kapa ba nsendetse molaetsa koreman ha ba qala approach ya bona ka re lwantshana le nna o tla uka motho o sendetse message then anna o sendele message ya re ntate araba ntate araba ke mo jwetse ke re santsane ke letseleng le nna ke ya hae kapa santsane ke phumutse because ke qeta ho etsa show yena santsane ke batla ho phumula le nna ke ntate araba ke re no ke ntate ke tla o araba ba bona
me a se thotsentle mo mo di hlere ya kopa tlompo le boikokobetso ha re hane hore re itetse baketsa o ka thusa mo mamedi wa ka empa ka nnete se re hlekifetseng hle mo mamedi ha o batla romela di rose mo mamedi ka di romela ka nnete o tseba nomoro tsa rona romela di rose di ngata di thotsela re ka nnete motho o sebetsana le tsona di rose di re gotisetsa morao di re jana ko nnete ya modimo fela e bue ha bo ha khotswe bokwe
thank you
le kholo go kena mo laetso mo ngo botlhokonyana ka kwano ntate hla khotsa le ntate molo iri a dumedisa ntate hla xmeta ke ntse ke be ile pelo se kotlolonga batho ba loketswe nna le gaitse di gentse re sheba phone bosimo le motsheare ka mona ka Everton North o setse nna a le gaitsedi amane fela hona le ntho engwe hape e lo negisa ka ga jwetsa ba mabedi ba ka mare ka ifa tonote ka bona ha go so qete ka bona tsona le di diphuputso tse ke ne le tsentsentse ge di etse so be a pele se go tlo ngwa leso
re tlo tla ka mo re tlo lukisa re ile ga bua na go e fitileng ga ga re fitla re shebisa ditafolo o dimo me ke rata ho etsa statement se na hore beke ya ne fitileng re la ga batho ha re fitla di officing tsa bona ka pa ho hle mo ba sebetsang teng ba re bulele menyako mme ona jwale ke qadile operation e nngwe ntate ke re operation vula masango
yes
so jwale itse ha ke fitla tsatsi la ka sheko hona le moshana ntate mane a ileng a kena kotsing ya accident mane mme o admitwe mane sebukeng mane ha o soka o bulwa le case ka jeko
sure
accident eta etse ka di 7 tsa yona godina
sure
empa ha hona le ponisa le tlileng la tlo bula case
sure
me ka monana tshwantse a applyele kapa a claim from road accident fund but o tla e bula jwang because ha hona case eta etseng itse ke fitla spetlele ka tshwanela gore ke tsamae under procedure nngwe telele ke qala ho CEO ke iswa ho manager ga ke tlo ho manager ga ke iswa ho doctor from doctor mme bang hanela hore ke kopane le yena
mme mama tolo le yena o hanne
o hanne ntate so now dintho tse tsena ke tsona tse e loreng di tlisa injustice because motho o mathateng o hloka thuso mme ho beuwe procedure e tshwantseng e latelwe mona
medication se finga se le hore ka nnete ngwana mme le tshwanetse go senkile statement o fihlella jwala se ya senka
ke sona sena sa sebokeng
ka sebokeng ka mona sebokeng police station re ya le kopa ka tlompo le boikokobetso ha re etse dintho tsene pa itseng motse ya re ngwa letsatsi la ka jeno re ya le bua kwa le molo ya tsama
ya baking e tlang Hlaxmet kilikile cause nna ke ngenelela kilikile hore ke buele mohlomphei gift moirani
muruti
ke lekile gore ke bue le moruti mme le yena ha ke bua le yena o ile a nneya spokesperson sa hae so now spokesperson ha ke mo hlalosetsa gore ke nna mang ke tswa kae a re ke mo sendele a formal document le setup ya mona lapeng gore re tlo sebetsa jwang ke dipotso tse feng tse re tlo mo botsang tsona mme ka re go na le ntho ke sa utlwisising gobane as a representative ya batho o emetse setšhaba sa mona emfuleni mme ha e baneng a tlameha gore re mo romelele dipotso a kgone go iprepara o prepara eng cause o sebetsa
wena maga ka nnete moramolo ikoge mona ga o tsebe mo go utile ka jeno
ao wannane ke sa tsebe le thontate
ga o tsebe mo go utile ka jeno koge fela ga o tsebe mo go utile ka jeno
ga ke tsebe
e monna moruti o tla bua kwana bo ETV kwana le bontate motaungi mona fale ka nnete itse fale mona lapeng mona ehe tla kwana ntate motaungi tla moletsetsa wena mshana ntate ba tla bua le ntate motaungi ba seke ba bua le batho ba me ba phelang teng mme batho ba mona le mathata a ba tshwanetseng ba account o wona moruti ka mpana ikele SABC fale mshana ntate moruti ka nnete re lebua morena ka yemo dimo a itse moruti a ntle le bieta pele ba hai fela ka nnete mshana ntate se tsha sa mapelante se shebile
ai ke le ka utlwa bohloko ka ke botsa yena spokesperson o re ha ke understand ke formal letter ya eng e tshwantseng gore ke send o bane ntate go hloka gore ge mo botse gore hantle ntle re le tshaba re eme kae go tlwa bua ka di arrangement but ha re tsebe ha re joetse gore re tse di arrangement tse feng ka ba ke nthwenana e re yentseng then ba mamedi ba tle ba gone go tsiba le bona ba eme kae
ba mo aphilang mo etapeleteng e semba kwana qwaqwa ha iso kwana bana ha lo bua kwana le ntate motho ba bua le batho ba qwaqwa ba bua le batho ma aphilang teng primary role a SS ka butle ska tsamsa tlhoka moruti
ka re no man ke tla ka re ke mo fe benefit of a doubt ke mo sendele yona formal letter na e reng wa e batla le dipotso tsena me re mo invite beke ya netlang so re tla mo lebella beke etlang fela re tla etsa contingent plan
muruti
muruti
ke kwetse mora moloi 1 minute